wakiilada la soo doortay ee sanadkan saldhiganaya golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee muslim ah oo xil noocaasi ah looga doorto dalkan Maraykanka. Ilhaan ayaa waxaa lagu dhaariyay kitaabka Qur'aanka, waxaana xafladeeda dhaarinta goobjoog ka ahaa tiro badan oo ka mid ah muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota. Sayga Ilhaan Cumar Axmed Xirsi, oo loo yaqaano Southside, kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida ee gobolka, ayaa ahaa qofkii kitaabka u hayay Ilhaan markii la dhaarinayay.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota and that you will faithfully discharge the duties of the office to which you have been just elected to the best of your ability, so help you God?
I do.
Congratulations. Welcome to the House of Representatives.
Si daacadnimo leh ma ugu dhaaranaysaa inaad taageerayso dastuurka Maraykanka iyo ka gobolka Minnesota, inaad si daacadnimo aad ugu shaqaynaysid waajibaadka xafiiska dhowaantan lagu doortay intii karaankaada, Ilaahay ha kula garab galo. Ilhaan, waan ku dhaaranayaa.
Ilhaan Cumar oo dhaarta kadib gudaha aqalka wakiilada kula hadlaysay VOA ayaa dareenkeeda uga warantay.
Aadi aadan u faraxsanahay alxamdulillaah, aadi aad maalin qurux badan ay ahayd, dad aadi aad u kala duwan oo tiro badan aan noogala soo qayb galay maalin taariikhi ah waaye. Marka alxamdulillaah waxay dadka ay fursad u heleen in maalintaani si quruxda badan ay nala wadaagaan.
Ilhaan Cumar oo ka hadlaysay sida uu ku yimid go'aanka ah inay ku dhaarato kitaabka Qur'aanka Kariimka ayaa xustay inuu ahaa go'aan fudud, sidoo kalena imaamiyada muslimka ee gobolku ay gacan ka geysteen sidii loo heli lahaa kitaab gooni u ah dhaarinta muslimiinta iyada dabadeed la soo doorto.
Go'aanku wallahi go'aan oo fudud u ahaay qof muslimaan ahay marka in Qur'aan la igu dhaariyo way nala haboonaatay. Imaamiyo oo muslimiin ah waxay ka shaqeeyeen si ay ku dalbi lahaayeen kitaab Qur'aan ah oo Minnesota Historic Society-ga la dhigo. Dadkii muslimiinta horay loo soo doortayna ay uga soo saxiixaan, anigana aan noqdo qofkii hore ugu horreeyay oo lagu dhaariyay. Marka sidaasuu taariikhda u galayaa, qofkii aniga iga dambeeyay oo muslim ahna fursad wuxuu u helayaa kutaabkaasiti oo taariikhda ah in asagana lagu dhaariyo.
Ilaan waan weydiiyey waxyaabaha u qorshaysan inay qabato ayaa jawaabteeda sidan u soo koobtay.
Waxyaalo badan aan noo qorshaysan, insha Allah dadka hanaga warsugaan annaga u soo sheegi doono mar dhow markii aan daabacno boqolkeen beri ugu horreysay wixii noo suurtagalay kaar.
Muslimiintii ka soo qayb galay dhaarta Ilhaan Cumar uu arkayay guul soo hoyatay dhammaanba muslimiinta ku dhaqan dalkan Maraykanka ayaa qaarkood waxay khudbado kala duwan ka jeediyeen xaflad lagu qabtay gudaha aqalka wakiilada oo lagu weyneynayay maalinta taariikhiga ah. Imaamiyadii goobta ka hadlay uu ka mid ahaa Imaam Xamdi As-Sawaab ayaa waxa uu Ilhaan eebo uga baryay inuu xilka la garab galo.
We may ask God Almighty to help you, guide you to the best, serve us the best, and we are at your service. Ask us to help you as much as we can. Congratulations. We're so happy. We're so proud of you. I've been here around for 36 years. That was one of my dreams. The dream became a reality today. Thank you so much. May God bless you.
Waxaan Ilaahayga qaadirka ah kaaga baryaynaa in uu ku caawiyo jidka ugu wanaagsan uu kugu aadiyo inaad si wanaagsan aad noogu adeegto. Innaga oo dhan waanu ku garab taaganahay. Ilaahay ka bari inuu kugu caawiyo awooddaada. Hambalyo, aad ayaan u faraxsanahay. Aad ayaan kugu faraxsanahay. Waxaan halkan ku noolaa 36 sano. Tani waxay ahayd mid ka mid ah riyooyinkayga. Wayn rumowday. Mahadsanid. Ilaahay ha ku barakeeyo.
Gabagabadii dhaartii iyo xafladda kadib ayaan qaar ka mid ah Soomaalidii ka soo qayb gashay makarafoonka la dhex qaaday.
Magacayga waa Haboon Daawud ama Haboon Cabdulle. Waxaan ahay madax ka ahay urur la yiraahdo Women Organizing Women Network. Muslim haddaan ahay Soomaalida ku nool magaalada Minnesota, state-ka Minnesota, magaalada Minneapolis. Guul weyn baa noo soo hoyatay. Waxaan helnay gabar Soomaaliya, gabar Muslima oo fadhiisata state-ka oran hadli doontaa xuquuqda dumarka iyo xuquuqda muslimka xuquuqda Soomaalida as Soomaali ahaan hadii aan u hadalno state-kaani toxoga wana naga jecel yahay dhalilo badan waana la saaraa markii laakiin qof Soomaali ah state ku jiro ee dadkii arkaan waxay arkayaan dhinaceena wanaagsan dhinaceena wanaagsan horta ku badan yahay dhinaca ay dadka ay bonbooniyaan ay ka dhigaan waxun laakiin subhaan arq dadku waxay arkayaan la deganahay iyo Soomaalideenaba in state kan state ka tirsanahay anahay state aan ku tirsanahay anahay state aan waxyaabo badan ka qabsan doonana ay tahay
aan Cali Abshir Ciise Cali Ganay Baay Maxamuud maanta dareenkeena lama soo koobi karo aad baan faraxsanahay not only in maartii ilhaan loo dhaariyay maanta jagadi laakiin waxay noqotay qofti ugu horeeyay oo muslimna Soomaaliya oo maaragtay position noocaan oo kala maaragtay gaarta aad baan ugu faraxsanahay anaga oo dhan ama state ko dhanba aad ugu faraxsan maaragtay marka dareenkeena lama qiyaas karo farxad weyn baan ahayd sharaf baan ahayd maaragtay waxa ahayd maalin maaragtay taariikhi ah oo taariikhdu xusid doonto
jaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota walow aad ugu faraxsan yihiin aguusha Ilhaan Umar ay gaartay haddana waxay dhinaca kale ka filayaan inay gacan ka geysato caqabadaha haysta Soomaalida Minnesota oo ugu horeeyaan dhinacyada waxbarashada iyo guryaha waxa si aan loogeyn sida Ilhaan Umar uga soo dhalaali doonto howlaha badan ee horyaalla kuwaasi uga fadhiyaan dadkii soo doortay oo aan Soomaalida kaliya ahayn kuwaasi oo iyaguna dabcan ka filaya inay fuliso ballamihii ay ka qaaday xilligii ololaha Maxamuud Mascade VOA Minnesota